Omubaka wa Parliament Watororo North Geoffrey Ekanya atabukidde minister omubezo waguno naguli mu minisitule y'ebyensimbi Henry Musasizi ne gavumenti ye olw'okumalanga gateeka omusolo ku bintu eby'enjawulo eby'omugaso ennyo eri bannayuganda nga buto n'omuzigo ebifumba kw'ossa ne seminti naye ate ente ne zitateekebwako musolo. Ekanya okutuuka okutabuka bw'ati abadde mu kakiiko ka Parliament ak'ebyensimbi, Minisita Musasizi bw'abadde ayanjulira ababaka ku kakiiko ako emisolo emipya omunana gavumenti gye yaleese mu Parliament olunaku olw'eggulo.
Exempted them from the tax. That's what I was meaning. You know, live animals, and you are exempting them from income.
I think what you will do, Honorable Minister, it should be income that is derived from owning cows, not taxing.
Mukwanukula Minisita Musasizi amutegeezezza ye n'ababaka abalala ku kakiiko kano nti ente n'ebisolo ebirala tebasobola kubijjako musolo nga biramu, wabula omusolo bagujja ku bintu ebiva ku bisolo ebyo.
Income derived from sale of cows. Mr. Chairman, I think the question we should also ask, what I would like to challenge my colleague Honorable Kanya to think about, is if I sell a cow, or if he sells a cow, where does he spend this money? You spend this money on school fees, for example. You spend this money to expand your other businesses. You spend this money on consumption. When you sell, you become happy. You buy a bottle of wine. You buy a beer. You invite friends. So in other words, Mr. Chairman, our tax policy is not tax. We do not encourage taxing production.
Mu mbeera y'emu y'omubaka wa Mbale Industrial Center Kalimu Masaba atabukidde Minisita Musasizi olw'okuleeta mu kakiiko amabago g'emisolo egyo munaana, wabula ng'ate certificate ya financial implications yaleeteddeko terina bisaanyizo ebyetaagisa okubeera ku mabago nga ago ag'emisolo.
And the Ministry of Finance certificate there too as a financial implication nga yeeno balwe runo olupapula olulaga ssente ze basuubira okusolooza, ssente ze basuubira okuspendinga mu kusolooza ssente ezo nga si lulambulukufu bulungi, nga terulaga details zino. Kitegeeza ne Ministry of Finance nabo nga bo tebamanyi ssente mmeka ze basuubira kukola ki, kusolooza, wabula baagala kusolooza busolooza ssente, era nga tubasabye bongere okutuwa details zino bakomewo batuwe certificate of financial implications empya.
Masabira tabadde mu mativu na musolo gwa sinyisa ebibiri ogwateekeddwa ku mafuta g'emmotoka nti kuba omusolo ogwokugenda kukosanya ebyenfuna by'eggwanga.
Naye nga otunuulira emisolo gino egisinga era tetunaba kutandika kukyogerako nnyo, naye ng'amazima gali nti akaseera tegiri mu kugiramu, tusuubira nti si kaseera kalungi. Kuba otunuulira ezimu ku mpapula za Ministry of Finance balaga nti kituufu ebbeeyi oba emiwendo gy'amafuta giri affected n'olutalo olugenda mu maaso mu Middle East, naye bo balaga nti kuno olutalo oluliwo kaseera katono butono era olutalo lugenda kuggwa, ebbeeyi zidewo zibeere stable. So ffe tusuubira nti Ministry of Finance yandibadde teyeetaaga ku anticipating oba kukusuubiriza busuubiriza, tebandyongezza ssaawa zino misolo ku mafuta, kuba nosuubi biri ebyo bingi oredi ebbeeyi z'amafuta zitandise okulinnya. Nti wotunula ssaawa zino amafuta galinnye geeyongeddemu nusonga bibiri oredi ku pump prices ez'enjawulo, ate nga tusuubira nti gakyasobola okulinnya.
Ono era agambye nti n'omusolo gwa sinjisa ebitaano ogwateekeddwa ku buli kasawo ka seminti nagwo kugenda kukosa nnyo bannayuganda abandyagadde okuzimba ennyumba ez'amaka ez'obupangisa n'endala, nga kati kyo nakyo kigenda kukosa nnyo ebyenkulaakulana bya Uganda.